inkastoo adeegyada caafimaad degmada waajid ee gobolka Bakool ay gaabis yihiin, isbitaalka guud ee degmadaasina uusan shaqaynaynin, haddana degmada waxaa ka howlgala xarun caafimaad oo ay maalgeliso hay-adda Greeda, taasi oo aan ku filnayn baahida caafimaad ee degmada waajid ka jirta. xarunta caafimaad ee Greeda degmada waajid inta badan waxaa adeeg caafimaad ka hela haweenka iyo dhallaanka. Maraan booqday xaruntaasi waxaan kula kulmay haweeno iyo caruur badan oo caafimaad u soo doontay xarunta.
Anoo magaca Eero Rooda Samaan Tamaash oo xaafad Galbeed Kooy oo daawaanka bay Greedo inagu xanuunsanahay daawiyo nolibaanka bay Tilaal imal malaatanka bay macnaha dan kooy barnaamijkeed iyadan faylahay sana gaar dib istirbo ma jarna dan kooy inaga badada daawil in si tan waliba leeray inagu ifiso ma malaato biskudiga lay biskudiga salkeen seeliyeed.
Faaduma Maxamed Isaaq waxay sheegtay in kor cunucna ay dareemaysay maalmo ka horna la siiyay daawooyin, haatanna sababta xarunta caafimaad ay ugu soo laabatay ay tahay sidii ay u ogaan lahayd xaaladeeda caafimaad, daawooyin kalena ay u qaadan lahayd.
Xiraabtag ma idahan ku agalgaaday in caafimaad xarun caafimaad taal hanka bahay daawo. Daawadeeda haytina daraadi ma dogaadadi walaa jirnaay daawadeedan eeda inaska mahadii hatan xiraabtangeeda han bahay maaliyaalka iyoonay aawko iyoonay dhahdiyo daawadaas hanka bani haruntis. Daawadan hanba imay haytay korka ku dhirgay korkan ku dhirgay daraada daawada gaadadi daawadeeda eedahan iska mahadi ma in kooy han aruntii kooy wargadii aan daraada kaarkii liisiya sheene oo baan sheene daawadi daraad ka faylahaadi in may faday hatan daaw ku faylahatan liisiyo fadeeri.
Howlwadeenada xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada waajid ayaa sheegay in haweenka iyo caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul cudurrada, sidaasi darteed bukaanada ugu badan ee soo booqda xarunta ay yihiin caruur iyo haween. Nuur Xuseen Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah madaxda xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada waajid ayaa ka hadlay.
adeegyaduna gobadaana waliba kumada ahaa hatuuna galanta kahayna health and nutrition si madaxda basiinka warantay weli la jiray FSL child protection rush hata health waliba ku wadne OBD under 5 ANC BNC delivery OTB wa waliba anshe ulado oo nafaqo daran nafaqo daridii zaayida safiirta TSFB wa ulado oo waliba anshe normal ka oo waliba anshe safiir dhan hayna laakiin saasayta ka dhajir waliba anshe marxaladii oo inay waliba anshe nafaqo darada ka dhajir ya waliba lamadas program lamadun ugu afmaadkana gibto OBD go waliba insha OBD consultation oo dadweynaga waliba insha waliba oo dadweynaga lan ka tala galay iyo under 5 ko waliba insha ulad yar yar ay ku yaraa 50 sano dad waliba insha 50 sano ka jari ANC waliba lan fuliyay waliba insha dadka maamoyinka waliba insha uureeyte uurkale BNC waliba goobdan waliba insha maamoyinka ulad waliba nuujiyaas nuujisada lan goobde marka antaasu antiyo ku koobanyi.
Degmada waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen, waxaana gaabis ah adeegyada bulshada degmadaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.